Uyidla walingene nezobihle izinto zesame woza nyaka manje. Uyidla walingene nezobihle izinto zesame woza nyaka manje. Uyidla walingene nezobihle izinto zesame woza nyaka manje.
Silence in court. Sizwe sikaMthaniya nesizwe sonke sikaMaskandi nabathandi nje ke bomculo wonke jikelele eMzansi. Ngiyanibingelela nonke, nibingelela uAdvocate Mashelela ngubani, niyamazi kumfana. Okujima ngengoma enkulu. Bafowethu ngiyanibingelela, nginibingelela kunyaka ka-2022. Selokho sagcinana ngonyaka ka-2020 bafowethu kwaba negap ngenxa yezimoko eyithize engifisa ukuthi ngixolise kakhulu ukuthi nginilambise kangaka ngoba phela ingoma enkulu kufanele nihlale nidla ngaso sonke isikhathi.
Love it more, that's an ending, don't hold it.
Ngithi angizonethulela bafowethu na umsebenzi omusha ka-2022 kamashelela ehlobo sithi icala lobushende. Sazi ke lokhu ukuthi lenzani icala lobushende lisenkantolo bafowethu konakele kakhulu. Ingoma ke bafowethu kunjoba nazi nilindele futhi ukuthi ke uMashelela akasebenzi ngama single track, uMashelela usebenza nge-album. I-album lena ezobe nengoma ezu-15 engicela ukuthi bafowethu nizoyijabulela kakhulu. Esetshenzwe ngokukhulu nje ukuyimisela engithi ngicela bafowethu i-support yenu njengoba nani kwenzile naseqaleni bafowethu. Siyazi ukuthi lo mculo lona njengoba siwenza akuwona wethu, konke esikwenzayo sikwenzela nina. Ngifisa nje ukuthi niwamukele ngezandla zombili bafowethu. Ngiyazi ukuthi inamagqubu madoda kade yagcinana ingoma kade ngayibamba. Ngicela ukuthi bafowethu inhliziyo zenu namhlanje ngithi icala lobushende ngigeza ngale inhliziyo nje bafowethu. Wefukhethe lakhe inonike lapha ingoma iphelele uthatha la uthanda khona nje. Ninonile ibhodo lasemashini bafowethu. Akuthi nje. Oh, hi afana wasemashini.
Amalete saphumelele. Amalete saphumelele. Amalete saphumelele. Amalete saphumelele.
Yeah, that's happening.